Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Them Kim, I can do. Only job. Yo, boy, yo, mobs. Let's go.
We suck a man and the web on a week, I come team man. Baby, Vendela, Paduze. Deep on in Vela, man, no name. We suck a man, no Sandela, but to Veva come back. Bafuna banka de kata, yeah. I'm a meat, kala vela, kanyi baka. Baby, ni besa, wo. Aba leti te tuwa me muli siketi, yo. Siba siba, wo. Baby, ni besa, wo. Peso kamba sunga wa me kuli pembe kapu. Tiwe ni nacho, chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, you more mochin for Montico. How I can't breathe on a Boshiko. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kitty J, when I'm around you, beside you, inside you. Mita fewa di pesha. Self-esteem unizale tavesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wa gamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wa magamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Rezo kamba zunga wa meguli beme. Tiwe ni nasho, chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho, chibu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo, alo.
No filter but ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula kone niwe lilanda. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siri asati mwana wadibiali kama kava pavembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elo hii beauty wa kamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda vama kamba.
You a baby ni besa. Aba leti tetu wa memuli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Peso kamba zunga wa mekuli pembe kapu. Iwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apachano chavuta. Na magelo apamanje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apamanje vose vavakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ulo libe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na back up. Baby
iwe. Iwe ni nacho.
KMP Worldwide. Kabundi kapish. Chwe Mpala chawa nyama. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek. Mr. Sean Kester, what up? Uri Jab.
Blackout.
Iwe ni nacho.